Wow, one.
Later.
Nisipendi ngumu nataka laini. Nikiisheka yulizi kwa nini. Na kila time nataka zahidi. Inanipa mapigo shoko. Kigugumizi na kiuko stammer. Story haziishi nikianza tuna kwama. Ni kama movie, ni kama drama. Napenda vitu vingi zaidi akinama. Vila nani pendo mimi, haka nani sijaona. Nani pa mashamsha, maham ham, mahanja. Loki, tochi, not too much talking. Na chini ni malet na F5. Uku tunachoma skanki. Kikukumizi na kiuka stamra. Story hazi ishi ni kianza tunakwama. Ni kama movie, ni kama drama. Napenda vitu vingi zaidi akinama. Oh my dear, you make me love you so now. Oh, oh yeah. This time we gonna make you up. Tuko sana, tuko sana, we make you up. Aye, when the man with my friend shakupenda.
Stop.